ana kasula kamtoto. Umo flani dogo, number 809. Uyu mtoto kiboko, machena ni changanya minita kuwa fine, fine, fine,
fine.
Nakapeleka na nani kwa nani, nakapa vitu flan vya chumbani. Kwa jisuri kwa safi, hadi kwa nyomati ntakili na kupenda kinoma. Yonesho pendo gali, tuzine tapasha kendo right. Inuka pendova, nichambuwe unavutaka kamsoga.
Akiwana mini zaidi ya stare. Time to heal, let's keep it ballin'. Let's keep it ballin'.
Bile unanipa nipa, penzi lako midawa. Penzi linanita nita, kila kitu mihaya.
Unapendeza kwa top na dera. Unavocheza, baka unakera. Ora, wamewasera. Unanipenda taka skupiera. Una alufu ya chungwa na kulinda kama tunda epo. Nisha kuwa askai, nimekumbuka kumbe wendo linifunza depo.
Yo, napenda dimples, napenda olivo simple. Napenda unavyo tunza mali zangu kiwa simple. Napenda hizo swag za kongea na kucheka. Napenda unavyo deka, napenda unavyo move the way unavyo pepeta. Napenda kwenye moyo wako unavyo pendo mimi. Napenda vile story zao unavyo spige chini.
Bend over, nichambue unavyo taka kamzoga.
Akiwana mini zaidi ya stare. Time to heal, let's keep it bowling.
Vile unanipa nipa, penzi lako midawa. Penzi linanita nita, kila kitu mihaya.
Nanesho pendo gali, tuzimeta pasha kendo right. Inuka pendova, nichambue unavotaka kamzoga. Kwa top na dera, unavocheza, baka unakera. Ora, wamewasera.
Kitu mihaya.
Vile unanipa nipa, penzi linanita nita.
Kitu mihaya.
Vile unanipa nipa, penzi lako midawa. Penzi linanita nita. Kila kitu mihaya.
It's real, babe.